Mashallah, not wonder. And you kind of feeling, I forget your body and you know it's a real mess. I forget your body and you know it is a mess. Hey, wait. I forget your body and you know it is. I forget your body, you know it is a real. I forget your body and you know it is a. I forget your body and you know it is a real mess. Mama, ya bobes en tu que no ya. Nato lo la nengo y es un gataco. Mama, ya ya sani la capazo. Por igual so bien gaye don don. Demo a gale, quiere que les avien. Tu va rindiri si cabula que traba mufune. Demo a gale, quiere que les avien. Acupe muri chocola cua galiza buangu si bota. Barena puna mabuche. Chigamba mwana chipata ngacha songa nyo. Kabube mbutonde. Mwana kamonero kakusukira wama. Ngola mambuto we. Usama mkama mkumenga wotari. Tarina kudaga. Negoline wakaba mbibu watu. Mwakale. Enyeleleza kupe manindiri zikamula katama mkune. Mwakale. Enyeleleza kupe. Shkwara, ya bobe zeto ukenoria. Nakolo la nengo yezo ungatako. Mwama, ya kusani na kapazo. Kuli watu vyanga yeto unda. Mwakale, yele keleza vichi. Marindiri sikamula kataba mkune. Mwakale, yenueleleza kupe. Mbuli chokola kwa galiza buwangu zivoka. Kula bidira makoli na mtendeke. Sebo teba kulimba nevi gambe vyevi kweteke.
Marshall team, are you around this?